isikhathi sokuyela emakhaya. Izikhalo ziphenduliwe, wonke umuntu ujabulile, sesibuyile kule mini yobumnandi. Akekho ozobhala ngaphandle, ngaphandle. Avulekile amasango, avulekile amasango. Amanzi ampontshana seyatholakala. Avulekile amasango, avulekile amasango. Amanzi ampontshana aseyatholakala. Le ngoma ithi mvume, ithi mvume. 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 Avulekile amasango, amanzi ampontshana aseyatholakala. Avulekile amasango, avulekile amasango. Amanzi ampontshana aseyatholakala.